Chechobu gaga baba cholina stock sejoli mbukumbo bu abasajja mbasumi nnyo nabayiga mwe okuva okutuuka ku seji uwe tutwakwasa nnyo mubabiro omulaba namalusu nosolobeza ninakitende munange yanjogedde ebintu byampimanyi nnyo sikwekeza okweraga kiba kibi omukyala nokwemanya mbimanyi nnyo nti bidibya endatuwa mwoyo gyoyine kutima ye gyeweraba munda ekugeta nti watukana n'abakusiiyo balonda mu bureedi abo baba banoonya kugeya se baba ife kabambala ze chekisanira nabasajja mbakwateko muterere abeyisa amayisa gatasanira obanga wakuwanya omukyala nagana muve kutumuwalana omukwano sebote kuba mpampaka abasajja tekayina okusalawo amagezi ze genkuwa muveeko nonyayo omundi obwomusayi gwo era wepime gredi gyolimu serwitaŋŋanyi tonsanira omwami kyenkusaba bwe mba wakaawo olinamu essuubi ery'okungoba tonkulusanya mpeedinge bindekamu kakuriviki n'abapya ekyo kibalekedde bwetereeze mugereko emize emibi gye mukola abakwata abaana mubaleke ebewala beguzizi tunyumya luno abasajja mwantamye nze muli luno bekikwatako mbasabye mukomye kati najja munno muwala mpaddala kibi omuddo otyali pansi mwawubye luno mubwagaza obufuna otya kubuuza yamazanyi ogajjeewo omutandike omulaga omukwano taata olimba leka nkomye emboozi mujja kwetamwa mbadde nakitenda omunyumya baaba ne munnakyaggwe yansiima abatumira denesi yampaana mumwebaze nnyo yampulisa lwita nembawo ebipya abaami kabbaaya abakyala kweza munsabire lwita nkumewo nate abamanyi eruwero gye nazaalibwa ekasana gye nkutte nvumbula ebipya ngenze